nataka kulia. Rafiki yangu ameanguka. Tunaongea nene kuhusu kubaki kuokovu, lakini alianguka. Jimbo resanto venme masi omisinga bifantasi webamu gamba kajadiride taka nyamba nemo kwegana. Mumaso kusawa Yesu ntualaze mumaso. Rafiki baba mbali naze munchayo. Iyo nevi ntagaza
bado,
evi mbuza mbuza
bado,
tate binchanga
bado.
I'm a believer, ni mugumu, simanyi na razi, I'm a winner. Lord, you set my heart on fire. So I do to the hill to deal, without signing a deal. Wando vula mubu wawo, but until then, siteli na chingamba. Mumaso, kusawa Yesu, ntualaze mumaso. Rafiki, baba mbali na ze munchayo. Rafiki yangu ameanguka.